Amazima mbadde bubi nnyo, emyaka esatu egyegiwedde. Temponye kino ekizibu nambeemu, ebisigadde sitabijja kuwona. I've been a player so long time, nga sisuubira nzali menya mutima. Omwana w'omukazi kye yankoze, yande santa nkudde nze na sikyawera. Buli kiseera ndowooza ku ye. Baby girl.